Migo bato kapawase. Jini, jini
Sopa
Salome we, Salome wangu. Mina kupenda usiniache my baby wangu. Salome wewe, Salome wangu. Mina kupenda usiniache kipenzi changu. Kwa mana uwezo wa gali sina, wa nyumba sina, na uwezo wa mali sina. Mina cholingi ya jina, my baby I love you. Mina kupenda when I need you. Na kuitaji Salome I miss you. Nime kukumbuka when I love you. Mina kupenda Salome da Kalibu Bongo Jijilata Fulu michongo Sije nikata Salome ukaleta uongo. Jigeza ntakufa ntakunywa gongo. Mika makulogwa mishalogwa na najua kaloga nani. Msiocha nikapugukona wanajua paka mnodom. My baby nishike hapa nishike kule. Songa ugali kipenzi tupike tule. Salome nishike hapa nishike kule. Songa ugali Salome na toto wale. Kwa mana uwezo wa gali sina, wa nyumba sina, na uwezo wa mali sina. Mina cholingi ya jina, my baby I love you. Mina kupenda when I need you. Na kuitaji Salome I miss you. Nime kukumbuka when I love you. Mina kupenda mikwako yes, sisemi no. Nipende ni kupende wanafiki wa umbepo. Salome baby na kukolu walo. Njoba siyo mumweza kome misisho. Kwa mana uwezo wa gali sina, wa nyumba sina, na uwezo wa mali sina. Mina cholingi ya jina, my baby I love you. Mina kupenda when I need you. Na kuitaji Salome I miss you. Nime kukumbuka when I love you. Mina kupenda
Amini kuwa mbaligeza juni wa parongea. Watoto wa Chiaki Chanika Chicago Paradise. Nakubali sana wanangu wa Pugu Mabegani. Watoto Ujerumani. We Suma mtoto wa bibi
Mix Wiza.
Msalimie wanangu Last Born Saibogi.
My baby I love you. Mina kupenda when I need you. Na kuitaji Salome I miss you. Nime kukumbuka when I love you. Mina kupenda.
Supply me number supply.com.